dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo mu kiganiro cyanone turagaruka ku munsi u Rwanda rwizihiza isabukuru y'imyaka 25 rwibohoye no munsi wa buri tariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 buri mwaka ubutubagezaho ikiganiro warabaye turareba uko wagenze uko byumvikana muri ako karasisi k'abasirikare n'abapolisi hari kuri stade amahoro mu mujyi wa Kigali uyu ni umunsi abaraye ingabo za RPA zabohoye u Rwanda zihagarika genocide ni umunsi waburijemo umunsi u Rwanda rwaboneyeho ubwigenge kuko itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 buri mwaka itakizihizwa buri mwaka kuva muri 1994 FPR inkotanyi kimara gufata ubutegetsi ubutegetsi buriho buvuga ko itariki umunsi u Rwanda rwaboneyeho ubwigenge butari ubwigenge bw'abanyarwanda bose kuko hari igice cy'abanyarwanda cyari cyarirukanywe mu gihugu ni ukuvuga mu bwoko bw'abatutsi abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ariko nabo ntibemera uyu munsi wo kwibohora kuko basa n'abawuharira FPR inkotanyi bakavuga ko ibwishimira kuko ariwe yafashiyeho ubutegetsi ihiritse ishyaka MLND kuri izo mpande zombi rero ninde uri mukuru ninde utakurimo muri iki kiganiro turareba ibyaranze uyu munsi wo kwibohora nyuma y'imyaka 25 turanakomoza ku gipimo cy'umwe n'ubwiyunge uko gihagaze nyuma y'icyo gihe u Rwanda rwibohoye kuri iyi nshuro ubutegetsi bukomeza kugaragaza ko intambara y'amasasu yarangiye ubikiri imbere ari ukwita ku mibereho y'abenegihugu niyo mpamvu kuva mu 2017 u Rwanda rwatangije gahunda yo kubakira abatishoboye imidugudu y'icyitegererezo n'ibindi bikorwa remezo biyunganira igataha ku munsi wo kwibohora aha twavuga umudugudu wa Rweru watujwemo abavuye mu birwa bya Sharita na Mazane mu Bugesera umudugudu wa Horizo mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda n'umudugudu wa Karama mu mujyi wa Kigali watashywe muri uyu mwaka reka mbajyane Karama mu mudugudu watashywe habura umunsi umwe u Rwanda rwizihiza umunsi wo kwibohora kumve meya w'umujyi wa Kigali Marie Chantal Rwakazina atangira tubwira imiryango yatujwe
tubashimiye cyane inkunga leta yaduteye tukaba twabashije gutuza neza imiryango 240 yo mu mujyi wa Kigali yaje ivanywe mu bice bitandukanye by'umujyi bifite imiturire mibi byiganjemo aho dukunze kwita mu manegeka by'umwihariko nyakubahwa perezida wa Repubulika turabashimira cyane ko n'imibereho myiza irambye yeyi miryango yatujwe ndetse n'iyabasanzwe batuye hano Karama yitaweho muri iki gikorwa twasuye rero ry'abana rizakira abana basaga 180 amashuri abanza nayisumbuye y'icyitegererezo twasuye azakira abana bagera ku 1,100 ibikorwa by'ubuhinzi n'iby'ubworozi bw'inkoko bizamura ubukungu bw'imiryango yatujwe muri ya mudugudu w'icyitegererezo umuhanda wa kaburimbo w'ibirometero birenga 7 uhuza Ruriba na Nyamirambo ukabuza nafasha umujyi wa Kigali kugabanya umuvundo w'imodoka wabaga ku giti kinyoni na Nyabugogo nyakubahwa perezida wa Repubulika ibi bikorwa byose bifite agaciro kabarirwa muri miliyari 8 z'amafaranga y'u Rwanda ntidushidikanya ko bizazamura imibereho y'abatujwe muri uyu mudugudu mushya wa Karama ndetse bikanazamura ubukungu bw'aka gace karaka icyaro mu mujyi wa Kigali turashimira abagize ingabo z'u Rwanda twafatanyije muri iki gikorwa nubwo tuzi neza ko aribyo bisanzwe bibaranga turabashimira ubuhanga ubunararibonye ubwitange bidasanzwe batugaragarije muri iki gihe cy'amezi 6 nyakubahwa perezida wa Repubulika turashimira abaturage bumvise gahunda y'umudugudu w'icyitegererezo bakayishyigikira bakimuka mu manegeka bagatuzwa neza tutibagiwe kandi n'abaturage basanzwe bahano muri aka gace ka Karama bakiriye neza bagenzi babo baje gutuzwa hano iyi gahunda y'umudugudu w'icyitegererezo mu mujyi wa Kigali iz'igihe kandi itubereye urugero rwiza rwo kwimura no gutuza neza abaturage bacu batuye nabi cyangwa batuye mu manegeka kugira ngo batuzwe neza nta kwibohora kurenza uko mu mujyi wa Kigali nyakwa Perezida wa Repubulika.
Reka noneho twumve umwe mu batujwa hahaha wakazina ka Norvege aravuga mu izina rya bagenzi be.
Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Njye uhagaze hano imbere yanyu nitwa Mukangira Maria. Nari ntuye mu mudugudu wa Kiruhura, akagari ka Nyabugogo, murenge wa Kigali, akarere ka Nyarugenge. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ahantu nari ntuye hari amanege kamabi. Nari ntuye hagati ya Ruhurura imwanyuraga inyuma yanjye, indi turuka haruguru igakata haruguru y'inzu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo imvura yagwaga yaba ari nyinshi yaba ari nkeya njyewe yose yanyagiraga, kubera ko njyewe imvura yagwaga ngasohoka ngafata akadobo nkajya kumena amazi mena hirya. Iyo imvura yagwaga ndahari imvura yasangaga mu nzu, nabaga mfite ubwoba yuko imvura iransanga mu nzu n'imfubyi nasigaranye tugapfa tugashira. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndagushimira kuko wantekerejeho, Imana yo mu ijuru mugira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turakwizeza ko twebwe wakuye mu manegeka hamwe n'abagenzi banjye twishimye cyane twanezewe.
Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame muri iki gikorwa yavuze ko yari gahunda izahoraho yo gukura abaturage mu bukene, ariko anabasaba gufata neza ibikorwa remezo. Perezida Kagame akomeza gushimangira ko buri munyarwanda agomba kugira ubuzima bwiza.
Abantu bari batujwe nabi cyangwa batuye nabi ahantu ubundi adakwiye kuba hatuwe, ndetse ku buryo bimwe byagiye bihitana ubuzima bw'abantu cyangwa se byari kuzahitana n'ubuzima bw'abandi mu gihe kizaza. Ni ibikorwa rero byiza twabonye, nta cyajyana neza n'uwo munsi wo kwibohora kurusha ibi bikorwa. Ibikorwa biteza imbere imibereho myiza y'abaturage, ibikorwa by'amajyambere nta cyabiruta muri ubwo buryo. Baturage rero n'abayobozi bose bari hano, ibikorwa nk'ibi biba bidusaba gukora byinshi birenze bitwabonye, ni urugero rw'ibindi byinshi dukwiriye kuba dukora. Ikindi byatanzeho urugero ni ubufatanye, ubufatanye bw'inzego za Leta, uruhare rwa Leta, ariko n'ubufatanye hagati ya Leta n'abaturage ubwabo. Kwifuza ko n'uwari ufite intege nke uba wagejejweho ibikorwa nk'ibi. Umudamu wari umaze kutubwira inzu yabonye yahawe hamwe n'abandi, ubu ni ukuvuga ngo nicyo twifuriza abanyarwanda bose bataragera kuri urwo rwego rwo kuba batuye ahantu heza cyangwa batuye neza. Uko tugenda tugeza abanyarwanda ho ibyo bikorwa, umuvuduko wabyo ujyana nanone birumvikana na mikoro tuba dufite. Ariko mikoro agenda yiyongera, kandi cyane cyane yongerwa n'ibyo abaturage ubwabo mu bushobozi bwabo buke nabo bashobora gutanga nk'umusanzu kongera kuri ibyo ngibi. Ubwo rero harimo kubakangurira ubwanyu, uruhare rwanyu, uruhare rwa buri wese uko ashoboye kose, urwo ruhare rurahari kandi rugomba kuhaba. Bigahera ndetse nk'ababonye amacumbi meza yashimwe, birabanza bigahera ko abari muri ayo macumbi babanza bakayafata neza ubwayo. Amacumbi ntakabasenyekireho, muba mufite mu bushobozi bwanyu kugira icyo mukora kugira ngo amacumbi atabasenyukira hejuru. Reka dusubize inyuma wa wundi wari wabonye icumbi utari urifite, bikamusubizaho yarari. Ibyo mubifite mu bushobozi bwanyu, nabwo ari ugufata neza amacumbi gusa. Nk'urugero natanze, namwe mukwiriye kwifata neza muri ayo macumbi, ntabwo wafata ikindi kintu neza uwo utabanje kwiheraho.
Reka noneho twerekeze kuri Stade Amahoro ahabereye umuhango wo kwibohora nyirizina. Witabiriwe n'abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Mu bakuru b'ibihugu bagera kuri 7 bo ku mugabane wa Afurika bitabiriye uyu muhango ku nshuro ya mbere, nk'uko byajyaga bigenda mu bindi bihe. Ubu nta mu perezida n'umwe wo mu karere wagaragaye i Kigali. Mijambo rya ku munsi wo kwibohora Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko urugamba rwo kwibohora rwari ngombwa kandi nta cyari buruhagarike.
This fight was necessary and indeed unavoidable. If there will ever be
urugamba rwari ngombwa kandi rudashobora kwirindwa. Nibiba ngombwa ko twongera kurwana tuzabikora. Icyerekezo cy'ubumwe n'ubutabera byatumye habaho inkunga ikomeye kubera ko babonaga ko ari ngombwa bijyanye n'umutima wa kimuntu. Ariko ikimenyetso cyashyizwe mu bikorwa bitari mu magambo. Mu myaka 25 ishize twakoze uko dushoboye mu gutegeka tugendeye ku mitekerereze y'icyo twarwaniraga.
To govern according to the liberation ideas that we fought for.
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kandi yashimiye abitangiye igihugu mu rugamba rwo kwibohora baba bariho n'abatariho, Abanyarwanda n'abandi babafashije.
Our army and those others who supported it lived.
Ingabo zacu n'abandi bazifashije ababayeho n'abapfuye bitangira igihugu cyacu, abakiriho bakomeje kugikorera mu bwitange n'umurava. Turabashimira.
We thank you. Many other liberation fighters.
Abandi benshi barwaniye kwibohora nabo turabibuka gusa kubera ko ubwitange bwabo bwagaragaye inyuma.
Sacrifice. Where did humanity, the humanity and heroism come from? The answer is a symbol.
We believe Nihe, ubumuntu, ubutwari byaturutse. Igisubizo kiroroshye. Twemeraga uburenganzira bwacu ku gaciro nk'Abanyarwanda. Iyo myumvire niyo yabaye intandaro yo gutangiza urugamba rwo kwibohora. Intego yari ukubaka u Rwanda n'uburenganzira bungana kuri bose. Mu yandi magambo, Repubulika mu gisobanuro cya nyacyo.
The Republic in the real sense. For decades and decades, Rwandans.
Mu myaka n'imyaka Abanyarwanda bafatwaga nk'ibikoresho bagakoreshwa bagacibwamo ibice n'uware wese by'umwihariko abanyabubasha. Ntibizasubira ukundi.
It won't be anymore.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turarebera hamwe umunsi wo kwibohora ku Rwanda ku nshuro ya 25. Insanganyamatsiko iragira iti kwibohora isoko yo kwigira. Muracyumva bagira ubusa. None se abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bo babona bate uyu munsi? Nibyo Etienne Karekezi abaza Perezida w'ishyaka FD Inkingi, ishyaka ritaremerwa gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Muri ihanganiraho umurongo wa telefone utagenze neza.
Madame Victoire Ingabire, Urwanda uyu munsi rwizihije umunsi wo kwibohora imyaka 25 ishize. Ingabo za FPR zifashe ubutegetsi mu Rwanda ni umunsi ubaye mumaze hafi umwaka muvuye muri gereza. Ni umunsi kandi ubaye nyuma y'imyaka 57 Urwanda rumaze rwigenga. Mwe uyu munsi mwawakiye mute, mwawizihije mute?
Murakoze. Uyu munsi nk'uko nabikoze tariki ya 7/7, ni umunsi wo kuzirikana amateka akomeye igihugu cyacu cyanyuzemo, kuko igihugu cyacu cyanyuze amateka akomeye mabi yakomerekeje umutima w'Abanyarwanda, ku buryo usanga iminsi nk'iyi Abanyarwanda kugeza ubu batarabona umunsi bahuriyeho. Umwe arakubwira ati igihe tariki ya mbere z'7 ingwa neza, undi ati tariki ya 4/4 ingwa neza. Tugasanga n'ikibazo gikomeye cy'amateka tugomba kwakira, tukayemera uko ari, tugakuramo amasomo atwubaka, atuma noneho twubaka ikintu duhuriyeho. Ubwa mbere duhuriye ku gihugu. Amateka yo ni amateka, nta n'ushobora kuyahindura. Abayobozi uko ushaka dushobora kuyahindura, ariko igihugu gihoraho, ubutegetsi buraza bukagenda, igihugu kigahoraho n'amateka yacyo. Bavuga ni twe dukwiye kugira amateka kuri ikintu duhuriraho twubaka,
kihuza abanyarwanda bose aho iteka duhura mu bintu igitanya usanga uyu munsi bamwe bareba hari abandi bareba hari uyu munsi arabishimye uyu munsi hari ababo bari mu kanya rumaze kugeza mesaje ati ngo uyu munsi nende mbona irukanka mu kagera mu ishyamba mpungira Tanzania ntabwo wambwira ngo umunsi nawe urumva ni ikibazo gikomeye cy'ibikomere abanyarwanda bafite ku mutima.
Ibyo muvuga birasa nk'ibihura n'itangazo mwakize hagaragara muvuga ko itariki ya 4 nyakanga 1994 itabaye iyo kubohora igihugu ahubwo yabaye iyo kuboha demokarasi y'abanyarwanda n'itangazo cyaka rya FDU inkingi mu bisobanura mute
nuko ari no bivuga n'amateka y'ibintu kuri umunyarwanda n'umunyarwanda uko yakira umunyarwanda afite uko ayabona. Ntabwo rero abanyarwanda bamwe baravuga bati muri ubu kureba espera afata ubutegetsi ntitwitangiye ntituri mu gihugu turi hanze turi impunzi urumva ko uwo muntu kubumbigarwa yabiguhoye biramugoye kubyumva no kubyakira ariko cy'uko uri muri FPR umuntu watashye yari amaze imyaka 33 hanze nawe yumva yishimye niyo mpamvu uvuga ati ni ikibazo gikomeye kw'abanyarwanda mu by'ukuri dukwiye gushaka aho duhurira amateka mabi akatubera amasomo ariko tugashaka icyiza duhuriraho twubaka igihugu cyacu kiduhuza nk'abanyarwanda.
None se ku bwanyu muri FDU inkingi icyo kintu cyahuza abanyarwanda nibwira ko ari nawo murage wahabwa ababyiruka bakiri bato nyuma y'imyaka 25 FPR ifasha ubutegetsi nyuma y'imyaka 57 u Rwanda rubonye ubwigenge rwakuye ku Bubiligi bwa bukolonizaga umurage mubona ni uwuhe?
Mbona ni uko twubaka igihugu kigendera ku mategeko abanyarwanda bose bakagira uburenganzira bumwe ku gihugu ntajye umunyarwanda wongera kuba hanze yitwa impunzi ntajye umunyarwanda wongera kwitwa umwanzi w'igihugu twese turi abanzi b'igihugu tukaba mu gihugu cyacu bamabukakibaho bashatse kugumanira kugumanira ari impunzi batabirukana ntawe ubahiga ntawe ugira uti ku buryo umuntu wese avuga ati duhuriye ku gihugu kutuje ngo ku gihugu cyacu kuko kitwubaka igihugu cyacu bigaragaraho ari ku gihugu cyacu tucyubatse ku gihugu kigendera ku mategeko kandi mu burenganywa tukagira uburenganzira bumwe haba mu bukungu haba muri politike twese tukareka imbere y'amategeko.
Nsubiye gato inyuma Madamu Ingabire, cyane nshingiye ku buryo aya matariki yombi yumvikana ku banyarwanda baba abakuze ariko cyane cyane ku bakiri bato n'ababyiruka bitera urujijo. Ndavuga itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 n'itariki ya 4 y'ukwezi kwa 7 ikibukwa. Ku bwanyu mumva ababyiruka bitabatera urujijo ku buryo bibaza icyo mu by'ukuri aya matariki asobanuye?
Nibyo koko biteye urujijo. Niyo mpamvu njyewe nsanga abayobozi b'igihugu cyacu bagombye kwemera ko igihugu kikabaho igihugu kibaho kikagira ubuyobozi ubuyobozi ariko bugira ibyo bumara bukagenda igihugu kigagumaho n'amateka kikagumaho. Niyo mpamvu nsanga mu by'ukuri hari umunsi itariki ya mbere z'ukwa 7 ni umunsi u Rwanda rwipakuriye abakoroni. Ni umunsi utazongera kubaho na rimwe. Ubuyobozi bw'igihugu bwo buzahora busimburana ariko abakoroni ntibazongera gukoroniza u Rwanda na rimwe. U Rwanda rwarigenze rimwe bizima ntibizongera kubaho. Ariyo mpamvu uvuga nti ni itariki mu by'ukuri ariyo yagombye gushyirwamo imbaraga kuko nta muntu uzongera gukoroniza u Rwanda w'umunyamahanga ntawe. Naho ubundi butegetsi nk'uko bivuze ku Habyarimana kugira ngo itariki ya 5 z'ukwa 7 uyu munsi ni itariki y'ukwa 4 z'ukwa 7 ubundi buzaza tuzi itariki buzizihiza itegetsi buraza bukagenda. Niyo mpamvu rero ubundi itariki twagombye kwandika mu mateka akomeye abanyarwanda bagombye gutekerezaho no guhuriraho ni umunsi abazungu byabaye bimwe bizemeza itariki rwose bazongera kubikorwa.
None Madamu Victoire Ingabire, turebye amateka y'igihugu tukareba n'umurage cyane cyane abakuru basigira abato n'indagaciro zigaragaza ku Banyarwanda, mwe mbasabe ubutumwa mwageza ku bayobozi b'igihugu ku ruhande rumwe, ku banyapolitiki batavuga rumwe na leta ku rundi ruhande, no ku munyarwanda uwo ari wese, n'ubuhe mwatubwira
ni kutari imbohe z'amateka. Amateka yacu tukayemera uko ari, tutayagoretse ku mpamvu za politiki tukayemera uko ari, akatubera imbo nibashaka kuzaho cyangwa bashaka ko bitamenyekana cyangwa bavuga uko bitagenze bitazongera kubaho uko kubiryamisha cyangwa ukabidoreka cyangwa ukabitwikira ntabwo icyo gisubizo. Igisubizo ni ukugira ubutwari bwo kubireba mu mazi kuvuga ati amateka ni mabi bitwarenyijemo byabayeho tubikora nk'abanyarwanda tukakizamo. Icyo rero nabwira urubyiruko cyane nuko rwa nako kutakana cyane kuki ibi nabyo arebera azi amacyaka y'abantu mu Rwanda arazi uduko kwirinda ibyo udakiriteka inyungu gucyaje imbere bigubaka ushaka ibyubaka igihugu ndasaba abanyepolitike nabo kudashyira inyungu zabo bwite ari abo muri opozisiyo ari abari ku butegetsi kugerageza kure gushyira imbere ya byose inyungu z'igihugu kurusha inyungu zabo bwite buri wese yirengera ku ruhande rwe abayobozi b'igihugu cyacu nabasaba kudakomeza kureba abantu muri opozisiyo nk'abandi b'igihugu bakumva ko turi abantu babereyeho kubacyamura kugira ngo itari ku murongo bigende neza ubuyobozi atari ugutukana mu gucyamura ubuyobozi ari ugufatanya gutekereza ku bisubizo n'umuti w'ibibazo igihugu cyacu kirimo kuruta gutukana cyangwa gutekereza gusenya ibyagezweho cyane ntabwo igisubizo ari iki igisubizo ni ugushaka dusigasire dute ibyagezweho kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu
hari ingingo mukomojeho madame Victoire abantu benshi badakunze kuvugaho rumwe nayo ni nka politiki ikijyanye no guteza imbere inyungu z'igihugu kuri mwe murebye u Rwanda aho ruhagaze muri iki gihe n'amateka rwanyuzemo iryo jambo rishatse gusobanura iki nanone twumvikana cyane ku bakiri batoya
igihugu cyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ko maze iminsi ndi gutegura ndi kureba ubukungu bw'igihugu cyacu uko buzamuka mu biki ndareba imyemerere kizasigira urubyiruko rwagize ikibazo cy'ubushomeri ndavuga niyo myemba twa igihugu kizaka nibatekereze mu nyungu z'igihugu hazaza kuri urwo rubyiruko ese mu mishinga izamura urubyiruko aho gukomeza kubaka amazu ahambaye cyane atagize icyo akorerwamo atagize icyo amara usibye gutanga isura nziza kugira icyateye imbere kandi imyenda y'urubyiruko birimo rucupira kandi urwo rubyiruko ruzasigara rwishyura iyo myenda igihugu kirimo gufata n'urugero nari mpanze rwo gutekereza mu nyungu z'igihugu aho gutwitekereza wowe uri uyu munsi utari gutekereza igihugu cya gisirikare
hari kimwe mu bibazo abanyarwanda cyane cyane abanyapolitiki batavuganwe na leta bakunze kugarukaho kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda muri iki gihe ndavuga imyaka 25 ishize ingabo za FPR zifashe ubutegetsi mu Rwanda n'imyaka 57 u Rwanda rubonye ubwigenge rubukuye ku Bubiligi mwe iyo murebe igipimo cy'umwe n'ubwiyunge mu Rwanda musanga gihagaze gite ni ikibazo cy'ingorabahizi ni ikibazo kirimo gukemurwa mukibona muti
ni ikibazo cy'ingorabahizi ariko ntavuga ko tudashobora gukemurwa burya abantu bose bari ubushake nta kibazo na kimwe abanyarwanda bakunda gukemura bivuze kuvuga nta bantu benshi cyane nta kita cyo kuri gusajya ku ruhande rero hari ubushake bw'ubwiyunge twakoresha kandi tuzabigeraho ariko yirebye nko muri iyi minsi iyi minsi ibaye umaze kuvuga umunsi wo kuva mu bukoroni umunsi w'ubwigenge n'umunsi wo kwibohoza nabyo bituma hirya no hino inyandiko zagiye byandikwa iby'abantu bagiye bandika ibyiyumviro by'abantu bikagaragara neza ko dufite ikibazo gikomere bikomeye mu mutima kuko ntabwo rero haravuga ati uriya munsi twebwe itariki ya mbere z'ukwa karindwi nibwo twishwe bamwe mu muryango wacu barishwe abandi barahunga ese icyo gikomere ntikirakire abandi bati uyu munsi FPR ziza kwibohoza bahishwe twari mu gihunga urumva ko gikomere bikomeye ni urugendo rero rukomeye ariko bisaba ubushake bwa politiki birasaba ko twemera guhuza amateka uko ari tukayakira ubundi tukemera kugenda umujyi umwe uko twubaka igihugu kirimo
ndabashimiye cyane madame Victoire Umuhoza Ingabire perezida w'ishyaka FDU Inkingi ku bisobanuro muduhaye ku bijyanye no kwizihiza tariki ya 4 y'ukwezi kwa 7 umunsi wo kubohora igihugu no kwizihiza tariki ya 2 y'ukwezi kwa 7 umunsi u Rwanda rwabonyeho ubwigenge tariki ya 2 y'ukwezi kwa 7 1962 murakoze cyane
yego namwe murakoze
nkuko natangiye mbabwira kwibohora byabaye mu nzego zose ku bumwe n'ubwiyunge imibare iheruka igaragaza ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri kuri 92.5% ariko hari 22% bashobora gukora jenoside babaye urwaho 27% bakibona mu ndorerwamo y'amoko naho 25% bo baracyarangwa n'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside Bwana Fidel Ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yakoze ubushakashatsi avuga ko bikiri ikibazo ariko kidakomeye
ubushakashatsi cyo bwatugaragarije bararega ababyeyi n'abakuru ko hari abakibinjizamo ngo bariya natwe bariya ni bariya twebwe turaba uritondera ba mwana urage witondera aba mwana wanjye urage witondera aba kuko abana bo barabivuga rwose gukura ati yewe wacu barambiye ngo abantu bameze baryangomba kubitondera ngo kandi naba naba urumva haba hatangiye kuzamo twebwe nabariye ikindi hari ikibazo cyo kutabwiza ukuri bamwe mu bagize umuryango cyane cyane abana batoya ku bibazo bikomoka ku mateka mabi Rwanda rwanyuzemo by'umwihariko genocide yakorewe abatutsi aha hari abantu bagifite ikibazo cyo kubivuga no kubisobanura biraremereye ntago byoroshye kugira ngo umubyeyi cyangwa undi muntu ukuze mu muryango yemerere umwana umubwize ukuri birakomeye ariko rero ingorane birimo guteza nuko hari abantu bafunze n'urugero akaba yarafunzwe yarakoze genocide ariko akanangira ku musozi niwe mu rugo hagasigara inkuru yuko ari abamugendaho ari barunaka bamufungishije umwana agakorana ibyo nabyo twatangiye tubonamo aho bigeze abana kukumererwa nabi bikabashora no mu byaha byo gushaka kumva yuko barwanira ishyaka ababo ndetse bamwe bakajya mu byaha birimo n'ubwicanyi abatabishoboye akaba yabirangije mu mutima icyamunaniye ari ukubura intege z'amaboko kugira ngo abikore gusa hari abatanga ubuhamya umva kubwira ati jyewe nahigiye kujya mu gisirikare kugira ngo nzabone imbunda gusa kugira ngo nanjye mbone icyo nikorera nyuma akazageraho yageramo bikamunanira ntibimukundire hagati aho yazagira amahirwe ubwo uwubivuga n'uba yamaze kugera ahantu noneho yamaze kumenya ukuri ubuhamya bugenda bugaragara mu bushakashatsi tugenda dukora ariko wakwibaza noneho ibikiri muri wa wundi utarageraho ngaho utarabivuga harimo n'ibindi byo kuglobaliza aho bamwe mu barokotse genocide aganirira abana bakabumvisha yuko uwitwa umuhutu bahutu n'abantu babi n'abicanyi muri bamenye mu bagendere kure
kubera ibyo bisigisigi by'amateka mu Rwanda haracyagaragaraho bigoye gushakana ku badahuje amoko ubu ni ubuhamya bw'ijwi rya Amerika yakusanyije mu bihe bitandukanye
nakunze umukobwa uko ndari umunyarwanda kazi mu batari babandi twitabahejwe inyuma n'amateka hazamo ikintu gikomeye arambwira ati nubwo nkukunda ababyeyi ntibabyemera njyewe ndagukunda cyane rwose arambwira ati ariko nubwo nkukunda nkukunda urudashoboka kuko ababyeyi barankubita ngeza mu isaha z'igishuko umukobwa araza arambwira ati dore iwacu bangize
bamukubise
ubwo rero ni ibintu bigaragaza yuko urubyiruko rwacu rufite agahinda ntabwo isanzure bw'imibanire n'abandi mu gushyingiranwa byabaho
mu bana bato barakundana ariko abantu bakuru ntabwo bishoboka njye niko mbibona kuko njyewe ubwanjye nigeze kubwira umukecuru mu buryo bwo gutebya nabwira se umukecuru ugiye kubona ukabona nkuzaniye umukobwa w'umuhutu arambwira ati nyine nta kundi nabigenza ariko unzaniye inzigo nzi umukobwa wakundanye n'umuhungu igihe kinini umunsi yafashe gahunda yo kujya iwabo ise yamubajije ati se uyu muhungu n'uwo kwa nde ise asanga azi iwabo w'uwo muhungu ko ari abahutu icyo yamukoreye se amubwira ngo ntuzongere kumugarura hano kandi umukobwa we n'umuhungu we yamaze gutangira gupanga ibirebana n'ubukwe kuva umunsi nibwo byahagaze nyine umukobwa ashakira ahandi
yewe nakundanye n'umukobwa none ngeze kuri universite nawe yararangije secondaire icyo gihe araza arambwira ati rero ati bya bintu ati ndabona bitari gukunda ndamubaza se byagenze bite arambwira ati ntureba umugore wa anko yaje aza mu rugo arababwira ati uyu mukobwa ari gukundana n'umuhungu atugo nawe urabyumva mbega atugo nawe urabyumva none ndamubaza se wasobanuriye neza ushatse kuvuga iki arambwira ati nyine atugo tarya ntiwambwiye ko wavukiye ngiburasirazuba ikibungo atugo nyine atugo nawe urabyumva ati nyine yazanyemo bya bintu by'amoko n'iki
intumbero y'u Rwanda ni ukureba imbere kandi amateka agasigara inyuma ntihazagira uwongera kuyoba
amateka twayasize inyuma yacu tureba ahazaza twese hamwe nk'umuryango dukomeze rero dushyigikire izi ndangagaciro buri wese agire uruhare ku giti cye ndetse tubitoze n'abadukomokaho ntituzongere kuyoba haba na rimwe
n'uwo ricitse akisanga yagaruye mu kanwa k'amoko agerageza kubisabira imbabazi kuko byaciwe no mu marangamuntu
bavandimwe bacu ubu twagize ibyago dore gacaca yaberaga aha abahutu batwimvare mbabare mu mbabare mbabare nibagize mbabare ni ukuri mo kusaka mbabare ndi n'umusaza
inshuti bakunzi badusangira ijambo reka nsoherezaho ikiganiro nari nabateguriye mbifuriza gukomeza kunogerwa n'ibihe murimo ndetse na gahunda zacu mwari na ehe bagira ubusa nawe utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose